This is an MUT Radio podcast.
Get a man. It's the beautiful Sunday, the big Sunday ever, right here on MUT Radio. It's been some sagas, Nubuhla Koba has taken over. Sinta ila unagi ndaba ye pasiga na mtlandi. Tiem ya tinja yonke na mtlandi. Yagasubi sinababa gochwa, sinama zwa iskombisa, sinezwi, inati. Lo mtlalela ge pasiga. Sila na jela paya kusuga mango se kalile. Kulesine olukhulu lokunxusela nje inkonzo yonke size ngolesihlanu size nomgqibelo ke namhlanje isonto nje siya reflect sikhumbula nje konke okuhle okwenzeka ze sikwazi sibe nokuphila sibe nakho ke kuchichime so ngena ke kuba features wethu wanamhlanje emva kwetonto.
You're listening to MUT Radio.
Greetings, Bazalwane, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's Bani Som Sagas in Obu Shivaga Gova. So, as you can see, as from 10 to 12, it's in the Lord. You are worthy all of the praises. I can see my features as we can see Jablis and our Nomagasik Vuselela and Gawe Ukonza P. Laos Niggas are Konage is we of Ugangal and also the birthday wishes, Word of God with different pastors, interfaith table where we engage in different topics, and lastly, the word of wisdom with BTG veterans. Make sure that you catch us every Sunday, same time, same place.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Now, this is what to expect on the show. Ukhonza phi? Iphasika lakho ke la usuku khona. Nakho konke nje inhlelo ngafisa ukuthi ke usupdate ngazo. How was your Passover? The word of God, music buffet, amafutha enadi with usekhawula. Then lastly, amazwi ayisikhombisa nabagcotshwa bonke right here on MUT Interfaith. So sibuyisela kanjalo ke laphaya enkosini ukuthi ke kukona konke nje siyalibonga kakhulu inkazimulo ke ayibonakalisa in our life. So make sure that you stay tuned to engage with our Interfaith initiative. Kindly join our WhatsApp channel for the latest updates. Additionally, follow MUT Radio on Facebook and like our page to stay connected. We encourage you to share and be a part of our community here in MUT Interfaith.
Why is no zami? If the matana, if any zono zami, the locazela, why if any zono zami?
Togozani by Nandi the Christ Ambassadors right here on MUT Radio Shape and on the future. Kulo kuhlelo interfaith with Unobuhle Gobisibani somsakazo khona ke la usekhawula ozobeke zondlalela ke njengowesifazane elithizi wafika ngasekuqaleni ungidlalela nje ngephasika ungidlalela kulungisela ukumbelwa kukaKristu kaNkulunkulu. So angibekele ngiphinde ngimamukele asipheke lokhu uNkulunkulu afisa ukuthi kwenzeke.
Greetings, greetings in the name of the Lord. Cool for this opportunity, for this day.
Amen.
And this is the day that the Lord has made.
Yes.
And we shall rejoice and be glad in it.
Amen.
And, you know, glorifying and thanking God for the work of the cross.
Yes.
And then here we are.
Glory.
Yeah. Right. As you are indicating that the woman that came with the alabaster jar, she came and did a great thing, and then the disciples were even complaining to Jesus, why have you wasted so much money, so much value, you know, just pouring it on Jesus. Mm-hmm. And then and Jesus says, no man, she has done a great thing to mm-hmm. preserve my body for burial. And if you read through and study through that scripture, you'll find the value of the oil that she used was worth a year's salary. So it was someone's annual salary in a way.
Yeah.
So you don't know whether it's a CEO's salary or you know, some Anglo-American or Wagupi, but it was quite an expensive act that she did. And then so those that did not understand and see what she was doing, then they started complaining. Yeah. So now also to bring that into the picture of Passover and the body of Jesus Christ, the burying and the resurrection.
Mm-hmm.
So when Remember stories of Lazarus. So Lazarus, when Lazarus was dead, the sisters, Bati, Lazarus died 4 days ago. Mm-hmm. Meaning, according to the climate of Israel, mm-hmm. and their customs in burying someone, mm-hmm. there is something called an embalmment where they will pour some spices and oil and on top of the body just to preserve the body. So if you also remember, Joseph's bones were preserved and all those things. So it's something that they knew. It's something that was done. Mm-hmm. So now, because Jesus Christ was going to be buried and avuge in 3 days.
Yes.
So when Martha and Maria saw that it's been 4 days, they're saying to Jesus, it's too late.
Yes.
Even if we have embalmed this body, but now it is too late. It's gone beyond 3 days.
Yeah.
So there's nothing that we can do. It's beyond anything. So now when she poured oil on Jesus, she was preserving the body of Jesus Christ so that his body does not see decay, because the very same body was going to be needed again on the third day. So that's what she did when she poured that oil on his body. So it's something very, very, very precious that she did. So I'll start. The message or the study about the Passover, meaning the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ, mm-hmm. is quite a very deep, intense study. There are many things that are there. There are many scriptures that you may relate to as reference from the Old Testament to come to the actual event that took place.
Mm-hmm.
So, and also, what I want to say is that the time that we are in, it's not Ama Easter, as you would say.
Mm-hmm.
So if you say Ama Easter, you're talking about something else that is not in the Bible.
Yeah.
So it is the Passover, taken from the scripture in the book of Leviticus. When I see the blood, I'll pass over.
Yeah.
And during, so there was a time in Egypt. So I'll start speaking about the seed,
mm-hmm.
the seed that we are, or the seed that Jesus Christ is. There is a good one. What you misdiagnose, you mistreat.
Mm-hmm.
If we fail to understand, if you break a stone out mm-hmm. of a rock,
yeah,
that stone is taken from that rock. In other words, the particles that makes the stone are the same particles that makes the rock. What you find on the stone, you have to find on the rock.
Yeah.
You cannot then therefore see these two as different entities, because what makes the qualities, the everything that is found on the rock is also found on the stone.
Yeah.
So that's who we are, who we are supposed to be. When you put Jesus here and you put a child of God here.
Yes.
What is found in him has to be found in us.
Amen.
Now, Jesus Christ, in the book of John chapter 15, I think, he says to his disciples, I no longer call you servants, but I call you my friends. So there are things that we need to identify ourselves as according to what the scripture has done. Jesus Christ, according to the, I'll just quote the scriptures. Genesis chapter 3, verse 15.
Mm-hmm.
God says, the seed of a woman will crush the head of a serpent, and the serpent will bite the heel of the child, of the son.
Mm-hmm.
Because the seed of a woman will crush the head of the serpent, and then the snake, you know, the serpent will bite the heel.
Right.
So now we see there God speaking prophetically about the birth of Jesus Christ, that the birth of Jesus Christ will be out of a woman. So then when you get to the book of Isaiah chapter 9, 6-7, this is where we find the good thing. It talks about the virgin. Actually, chapter 7 verse 14 talks about the virgin birth.
Yes.
The virgin birth that we know is of Jesus Christ. And then chapter 9 verse 6-7 in the book of Isaiah, unto us a son is born and a child is given.
Yeah.
So the government will be in the shoulders. It shall be called the Prince of Peace, the Mighty Counselor, a Wonderful Counselor,
yes.
and all those things. So now that was talking about Jesus Christ. And also, if you would read the book of Galatians, if you read the book of Galatians chapter 3 verse 26-29, then the Bible then starts to say now, if we identify ourselves with Christ, if we are one with Christ, if we have partook and shared Christ's suffering, Christ's death, Christ's resurrection, we are heirs, we are seeds of Abraham.
Yeah.
Because by faith. So now we get to find now that we are also seeds, because we identified ourselves with the seed, meaning we became one with the seed. Therefore we are a seed. Remember the book of Genesis, God says, let there be plants, and then those plants will bear fruits, or will bear more plants according to their nature, to their kind. Meaning you cannot put on the ground a pawpaw seed and harvest an apple.
Honest truth.
So Amen. What you put on the ground, that's what is going to come out.
Yes.
So Jesus Christ is a seed. According to the Passover, he is a seed. Remember, Jesus Christ is the Son of God. That's where I'm going. Jesus Christ is the Son of God. And this son is called a seed. God calls his son a seed. So when God plants berries, his seed, his son, what is supposed to come out of there? So what is going to come out of there? It is God's sons. Remember in the book of Job, when you read the book of Job, God's sons had gathered. There was a meeting, there was a family meeting. Ukonubaba and his sons. And then Satan came. So Satan was also one of the sons. And then he was asked, Kuti, where do you come from? So I always say, if a meeting of God's sons is called today, I'm part of that meeting. Because I'm God's son. I'm made in his image. God is my father.
Yes.
So what God did through Ipasiga or through the cross was to bring about into a reconciliation, to bring about a balance. So where there were differences, to bring about a balance. There is, the Bible says, God said, let us make man in our image, in our likeness. That fell away when men sinned. The fall of man yatata away the thing lekulente kulumang image of God.
Yeah.
So we lost the likeness of God. So now it took God to bring Jesus Christ as the seed, as a son, to die. Abe imbewu ezofa ifako emhlabathini. So uJesu uthi uJesu in the book of John, let's just read that. In the book of John, is John chapter 12. Let's just read that. It's John chapter 12, verse 24. John chapter 12, verse 24. I'll start to verse 23. Jesus replied, an hour has come for the Son of Man to be glorified. Verse 24. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls into the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So this is Jesus Christ was talking about himself here.
Yes.
That yeah, now he is a seed. Which seed? The seed that was promised in Genesis chapter 3 verse 15. So unless he then dies, then he will remain here in Ayeto.
Yeah.
And there will be no reconciliation. That's what Paul says in the book of 1 Corinthians 5:17. going down. We've verse 21 and stuff. We have this ministry of reconciliation. We are saying to people, reconcile. So the big word, which is a collective word for what God did through Jesus Christ on the cross, is the atonement. Atonement speaks of many things, where reconciliation. So a restoration of many things, restoration of our identity, as we say, restoration of our rights, our privilege, restoration of what we are as seeing Jalifa, we are sons. All those things were lost because of sin. But now Passover comes to bring that back in alignment. Then also like what Paul says in First Corinthians chapter 5, verse 7, Jesus Christ is our Passover.
Yes.
Jesus Christ is our Passover. So now the gift of salvation, brings into Yoguti, we then get to be born again. So it takes the blood of Jesus Christ for our sins to be forgiven, and we get now a birthright. We are newborns, we are born again. And I always say, if you don't like Indlelo Ozalwe Ngayo, you can try and be born again.
Yes.
If you got handy, how you were born and things like that, you can just try and be born again. It's a wonderful thing that will ever happen into your life. Yeah. And then once you are born again, you become a child of God, you become an heir, you become joined, you become one with Jesus Christ. There are many things that happened. There are many things that happened on the cross for us to become one with God. Okay, and then we'll just read the book of Romans chapter 8, verse 9. I'll just paraphrase that. Romans chapter 8, verse 9 to 17. However, are not in the realm of the flesh, but in the realm of the spirit, if indeed the spirit of God lives in you. If anyone does not have the spirit of Christ, they do not belong to Christ, but Christ is in you. Then, even though your body is subject to death because of sin, the spirit gives life because of righteousness. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Verse 12. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. But if you live according to the flesh, you will die. But if by the spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. We are the children of God. Now, yonke lento leyo, we entry ungena kwethu into becoming the children of God. Singena by what happened on the cross. That is the redemption work kankulunkulu through Jesus Christ on the cross. And then now we are now called the children of God. The spirit you receive does not make you slaves. So as Dr. Zoning.
Yes.
You see, the spirit you receive does not make you slaves. Or Emmanuel version say it does not make you servants, so that you will live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. Why? Because God gave a son to reap sons. He did not sow or plant a servant to reap servants. So the spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by him we cry, Abba, Father. The spirit himself testifies with the spirit, The Spirit himself testifies with our spirit. Capital letter spirit testifies with a small letter spirit.
Yes.
That we are God's children. Amanyati, we are God's son. Now, if we are children, we are heirs of God, co-heirs with Christ, if indeed we share his sufferings in order that we may also share his glory. So, what through the cross, this is what I always say, that Jesus Christ, if you read through, you'll find that Jesus Christ died.
Mm-hmm.
He was not killed.
Mm-hmm.
So I would say then, Jesus' death killed death on the cross. That is why then we'll say, death, where is your sting? So should it happen that you are a believer and you die, you are not dead. That is why Jesus was easy for Jesus when they said Lazarus is dead and he's asleep.
Mm-hmm.
So the language changes. We cannot speak as the word speaks. So the language definitely changes. So on the cross, Jesus Christ, through his death, he killed death. Death no longer has power over
mm-hmm.
us, because death comes by isono, and in his death, dealt away with sin.
Yes.
Behold the Lamb of God who taketh away the sin of the world.
Glory.
You see, so
Amen.
He came to take away the sin, and then when the sin was taken away, death died.
Yeah.
So death is no longer something that kills.
Mm-hmm.
I would always say, if Naje, as we are seated here in this room, if a swamp of bees can just fill this room,
mm-hmm.
and the next thing is, meaning they can be all over you, but then they'll sting you. So it's the same thing. That is why the Bible says the devil is roaring like a lion. He's not a lion, he's like a lion.
Yeah.
So then that's what God did through Jesus Christ on the cross. If you read the book of Colossians, the Bible says God, through Jesus Christ on the cross, he disarmed the devil. He disarmed the enemy. The devil, wherever he is, he does not have authority. Okay, let me bring this. When Jesus Christ was tempted by the devil in the wilderness, in the book of chapter 3-4 of Matthew.
Yeah.
The devil at one stage, he says, took him to a high place. He said, look at all these kingdoms. If you bow to me, I'll give them all to you. So kingdoms will speak of power and authority. So now, if you look at it and question, where did he get that authority and all the power? He would have got it from the fall of Adam. Adam had all the power and all the authority in the world.
Mm-hmm.
And then when he fell, there was a transfer. Because he lost, there was a transfer of authority and power. Now, when Jesus meets the devil says, hey, I've got all the power, I've got all the authority. He got it from the Garden of Eden. And now, after the cross, after the resurrection, Jesus Christ in Matthew 28, he meets our disciples, okay, from verse 18 to, I think, 20. He meets our disciples, okay, he says to them, all power and all authority has been given to me.
Mm.
Therefore, go and make nations disciples. That's what the death, burial, and resurrection of Jesus Christ did. He was able to go to the devil and take the keys of death, the keys of and all the authority, and then he has then transferred and given those to us. Now, if you read the Genesis chapter 3 verse 15, the serpent will bite his heel, his tender, he will stand his sack.
Mm-hmm.
Now, remember, Jesus Christ, according to Ephesians chapter 1,
mm-hmm.
going down Lapagoma verse 21. Jesus Christ is the head. Little Bible, God has exalted Jesus Christ and put him on the right hand, on his right hand.
Yeah.
The right hand represents authority. So Jesus Christ is seated at the right hand of the Father. He's seated in authority. So now, and then it says, Jesus Christ is the head. Uyinhloko yebandla, ibandla lomzimba. So who is now going to crush ikhanda lesathane? It is the church. Is ten escape is same zimbane. So it is our responsibility now, meaning the authority has then been transferred to us to do the crushing. So our umsebenzi wethu, umsebenzi wethu ukuthi siqhubeke la uJesu egcine khona. UJesu wamtrapa, kune language yaselokishini kuthiwa ethi uhlangana nabafana bamhlukanisa. Meaning ugqoka isudi but ufike ekhaya uhamba ngetrunk namasokisi. Ngoba icathulo nesudi konke sekuhambile neshirt yonke into. No. So that's what the mangability the Bible Jesus Christ disarmed. Versions that he stripped him, meaning wamhlukanisa. So Jesus Christ on the cross stripped, the devil thought he won, but he didn't know that it was his defeat. So Jesus Christ stripped the enemy, took everything, and then Jesus Christ said, "Njengoba sengimshayile kusathatha ngamhlula, you my brothers, nina enfana nami esamadodana kayenani yena uyilibo lokuqala."
Yes.
He's the firstborn amongst the brethren. So continue where I've left. So now, in other words, when we go to battle, when we go to war, we don't go for victory. We don't go to win. We go coming from victory.
Yes.
What will make people defeated is because people are still facing the devil to win. But we need to face him knowing that we are coming from victory. So all the time, that's what we need to know. There are many other things that are hidden as benefits of the cross. The benefits of Passover, you know, the Last Supper when Jesus is breaking bread. There is a lot that we can still share and talk about. So let us enjoy Passover. Let us get into the table of the Lord. Let us be healed. Let's grow. Let's conquer. Let's be delivered. And God bless you.
Amen.
Praise God. Amen.
Change your way, go, Zali, Vaku, Kufa.
Now it is time for the first word la khona inkosi ikusikhumbuzisa ke of indlela kumele siyithathe njengabazalwane with uNtokozo Mbokazi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo.
Amen bazalwane, greetings, we greet you in the wonderful name of Jesus Christ. Izwi lokuqala lithi bazalwane, while they were nailing Jesus to the cross, kushuthi besambethela sizwa izwi kaNkuluNkulu ukuthi he prayed over and over. Isimanga esinjani bazalwane lesu si, while abantu bekwenza into ebuhlungu kanje kodwa wena ukhuleke. Amen. Sifunde isifundo esikhulu la saJesu ukuthi while you going through challenges, while ubona ukuthi hayibo usibani bani uyanginaka okwenzakalani, the solution for you is to pray while isimo usakusona phakathi kwaso. Amen. Lithi izwi kaNkuluNkulu, let's hear what Jesus is saying la. Uthi, Father, forgive them. Hey, bazalwane. This is very, very powerful. Ukuthi labantu uJesu umkhuleka okhulekayo awubaqalekisi. Awusho ukuthi labantu Nkosi babulale bonke ubuqede ngabo manje, kodwa uthi bathethelele. Bazalwane, ukuthethelela awuthetheleli ngoba umuntu ekwenza into emnandi noma into enhle noma ekuthengela i-gift noma ni. Uthethelela umuntu ubone ukuthi ukukhubile, ukwenze okubi. That's why forgiveness is valid, bazalwane. Awuvele nje uthethelela umuntu njengalabo ababemdlalela amasundu phansi uJesu ehamba ngethole. Cha, i-forgiveness works more esimeni esingafanele ngabe uyathethelela. Lithi zikaNkuluNkulu, waqhubeka wakhulekwa sethi, for they do not know what they are doing. Hey bazalwane, umuntu usuke engazi ukuthi wenzani, usuke engazi ukuthi ufulfilla the assignment eyabona uJohani ehleli. UJohani wayethole sesemithingini ebalulekile emhlabeni. Two ubani oyosiyela emhlabeni uthi wakwabonakala nge-lamp of God lima phambili. Masifunde ngenjaba indaba kaJosefa, lithi abafowabo babamdayisela kubantu baseGibhithe babengazi bazalwane ukuthi bamyisa kwi-destiny yakhe.
Yes.
Amen. Bazalwane, that's why i-forgiveness kumele si-understand ukuthi why you should forgive. It because this is the matter of your destiny.
Amen.
Lo muntu lo njengoba eza kanje, lo muntu njengoba ekudayisa uJudas joyidayisa, akazi ukuthi wenza icebo likaNkuluNkulu ngempilo yakho. That's why we need to have a revelation of forgiveness in our lives. Kunabantu othola ukuthi balahlwa abazali emncane.
Yes.
Kanti uzovela acoshwe imillionaire. Namhlanje udokotela, namhlanje uyinto enkulu, uyisimangaliso. Ungabuzi ngisho ukuthi why mina ngizalele kule family kodwa my biological parents ale kude. It's because God knows what he's doing. Wena forgive because the plan of God with your life is waiveza. Bazalane, kuthiwa ngisho amasosha ayekhona ayingenza something, ayingamsiza noma amkhulumele. Instead kuthiwa bavele bagembula. Kuthiwa bave bagembula, bathatha iy'mpahla zakhe bayidabula, badayisa ngazo, badlala. Sometimes you see people around you, ubone uthi hayibo lo muntu ungithuke phambi kwalabantu. Why people are not saying anything? Bayeke bangasho lutho because the plan of God is still unfolding in the name of Jesus. Amen bazalwane.
Amen. Taking the second word with uSiqalo Kuhle Xolo ethike lapho uKristo, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise.
Ngibingelele nonke bangcwele egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen.
Amen.
Ngibingelele nabo bonke abalaleli beMUT Radio Station. Lo khulumayo uSiqalo Kuhle Xolo Sibongo from a Restoration Fellowship Center ngaphansi kwaDokotela uBishop CS Ndlovu. Ngibonga ithuba, ngibonge nokuthi ubaba ovumelile ukuthi ngizohlanganyela nani namhlanje.
Amen.
Ngegama likaJesu. Amen. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi, ngiyacela siye kulona izwi lethu lanamhlanje ngokwaLuka 23 verse 43 elifundeka ukuthi ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise.
Yes.
Before siqhubeke ngiyacela nje sithandaze kancane bazalwane. Uyinkosi ephakeme, uyinkosi engcwele, uyinkosi enamandla. Akekho uNkulunkulu njengawe, akekho uNkulunkulu ongalinganiswa nawe. Uphakeme phezu kwawo wonke amakhosi, uphakeme uNkulunkulu wethu. Wena izolo, wena moyo ongcwele ekuqaleni, wena nasekugcineni. Ayikho inkosi engalinganiswa nawe phezu kwawo wonke amakhosi. Ufanele ukudunyiswa, ukufanele ukubongwa, ufanele inkosi ubukhosi bonke bungobakho. Amandla onke angawakho, uphakanyisiwe emhlabeni, uphakanyisiwe nasezulwini. Mana njalo ke nkosi yethu, mana njalo uNkulunkulu wethu ongcwele manje nekhathi zonke. Amen.
Amen.
So kulana bazalwane siyafunda laphana ngoLuka uJesu esho amazwi kiselelezi ethi ngeqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Mhlambe masingachaza kancane ukuthi yini iparadise. Iparadise indawo enhle, indawo lapho ongasekho khona usizi. Kodwa bathi ke abenza ucwaningo bathi iparadise it's a reward after life, okusho ukuthi umvuzo is the kingdom of God, lapho lapho esizothula khona umvuzo bazalwane ngokuthi sihlale ekukholweni. So yeah. La uJesu simthola uthi ke uyisela uthi ngiqinisile kuwe ngiza kuba nawe eparadise. Mhlawumbe ngahle hlehle kancane sihlehle nje kancane siye lapha kuverse 39.
Mm-hmm.
Siye nje kuverse 39.
Yes.
UJesu usesiphambanweni bazalwane, unezelelezi ezimbili ezimbili ezingakuye. Sithola nasesisoda siyakhuluma lapha sithi nje sithi selelezi esinesiphanekiwe ngapha eceleni kaje sithi wena usiye yini uKristu na zisindise kanye nathi. Sithola naselelezi sidale esona ini icala, ngoba lapha isiko lalendawo kwakuthi uma wenza icala mase uphanekwe esiphambanweni. So lesiselelezi lesingenxa sokuzwa amazwi abantu sesibuza uJesu ukuthi wena mawukuthi uKristu ngempela yindaba ungayisindisi mase usindise nathi. Kodwa mina ngithanda irespond yalesi selelezi sesibili sithi lesi esesibili, nawe awumesabi yini uNkulunkulu, ingani ulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela ukulingana nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sithole selelezi sesibili sithi lo muntu lo esiboshwe naye noma lo muntu esilengiswe naye yena akafumananga cala, kodwa thina sinecala. Usethi awumsabi yini uNkulunkulu wena? Ngoba lo muntu oboshiwe lana akanali icala, alikho icala libekwe kuye. Mesu uyakhumbula laphana uNebuchadnezzar wathi angifumani icala kuye. So nje ngoba esesiphambanweni, usesiphambanweni kodwa alikho icala akalifumenelo, noma alikho icala akabekelwe lona. Kodwa ngoba esesiphambanweni ingoba kumele icebo noma intando kaNkulunkulu iyenzeke.
Yeah.
Remember ke imission ya Jesu ukuza kwakhe ukuthi ezos restore from ukuthi sibuyele ku relationship yethu between God nomuntu. So imention ya Jesus is to restore us the relationship between us and God. So okwakhe uJesu wayekuzela emhlabeni ukuzobuyisa umdlelwane bethu noNkulunkulu, ethi obhalaye ethi sasikude kodwa ngoJesu senziwa sabaseduzane. Ingakho ke namhlanje usethi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzokuba nami eparadise. Usho lesikulelisela lesibili ngoba liyamazi ukuthi ungubani futhi liyamesaba uNkulunkulu, okusho ukuthi liyamesaba ukuthi uma umsaba uNkulunkulu, uNkulunkulu akakwazi ukukulahlela ngaphandle. Ingakho ethi uma sizivuma izono zethu yena ulungile ukuba esithethelele amacala ethu, ngoba uNkulunkulu usesho kulelisela ngoba liyavuma ukuthi thina mfowethu ngoba siboshiwe lana thina sonile, kodwa lo akonanga yena. Usethi ke ngiqinisile ngiza kuba nawe eparadise.
Amen.
Okusho ukuthi uma simkhonza kahle uNkulunkulu kukhona imqhele beku etho hlabela, ikhona imqhele yegolide phesheya kwelizayo. Iliphi ke leliza? Yilela kashoyo uJesu ukuthi ngiza kuba nawe eparadise. Eparadise etho hlabela alisekho usizi, ethi abasalambi, ethi abozeli. Okusho ukuthi uma sihamba kahle endleleni noJesu there is a reward after life, iparadise.
Amen.
Ukhona umvuzo weparadise. Ukuza kwaJesu bazalwane ukuthi sizobuyisa ubudlelwane bethu.
Yes.
Ngizoniqinisekisa nje uNkulunkulu lana uJesu mayekhuluma wenza isithembiso. Uthi truly I say to you,
I'll be with you in paradise. Umenzela isithembiso ukuthi ngalokhu nje ngokungithemba kwakho, ngokungithemba kwakho ngiqinisile ukuthi ngiza kuba nawe paradise, ngiza kuba nawe embusweni kaNkulunkulu. Ngoba sidlala bazalwane, injongo yethu ukuthi bazalwane siphile ukukholwa noma ukuthi sihlale in the kingdom of God. Ngoba ukuza kwaJesu ukuzovusa ini umbuso kaNkulunkulu. Ukuzovusa ini bazalwane umbuso kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna wonke umuntu engene embusweni. So sasesonile, kwamele kube khona indoda ezokwehlukuze izobuyisa ubudlelwane bethu noNkulunkulu, okunguJesu igama lakhe. uJesu wehlela into eyodwa ukuthi ezobuyisa ubudlelwane bethu noNkulunkulu. Ingakho ngithi uJesu umsebenzi wakhe it was to restore the relationship between us and God. Mese washiya isithembiso wathi uma nibuyela kimi ngempela niza kuba nami eparadise. Uma nibuyela kimi there is a reward after life. Kunendawo uNkulunkulu akanibekele yona lapho ngasekho usizi, lapho ngasekho khona zinyembezi ethabasalambi ethasasozeli ethi konke nje kuzobe kuyikhitikela khona. There is a reward after life uma sikugcinile ukukholwa.
Amen.
Wathi ngikhulume nabantu emakhaya, ngikhulume nabantu ngalesi selele sokuqala. Lisele sokuqala, iselele lesokuqala. Why sisho lamazwi? Sithola abantu mawuhlehla ngemuva, abantu babhizi bayakhuluma abantu bathi yini engayisindisi? Yini engayisindisi? Lesi selelezi sathatha amazwi sakhohle ukuthi ungubani lo muntu oboshiwela, ungubani lo muntu olala. Sathatha amazwi ukuthi ngempela mawuthi nguye, why ungasikhululi mase ukhulula thina? Ngizothi emakhaya ungalenzi iphutha, ngoba sike senze iphutha bazalwane sifake thina enkingeni mase sigcike uNkulunkulu.
Yeah.
Singa ungalendi iphutha ugcike uNkulunkulu ngamaphutha. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uma sizivuma izono zethu, yena ulungile, yena ulungile uthi sithethelele amacala ethu.
Yes.
Ngoba senze iphutha bazalwane ukuthi ngamaphutha ethu mase sigcike uNkulunkulu kobe kuyithile esifakile esimeni. Kodwa uma sisivuma izono zethu njengalesi selelezi lesesibili sithi thina ngoba siboshiwe thina sinecala, kodwa lesiboshwe akanalo icala. Ethe umsabini mina ngiyamsaba uNkulunkulu, ngiyamsaba uNkulunkulu thina sinecala, kodwa yena akala. Usethi uNkulunkulu uzungikhumbule embusweni wakho. Nangempela uNkulunkulu usethini? Usethi ngiqinisile, truly I say to you I will be with you in paradise. Ungikhumbule embusweni wakho. Ake nje bazalwane kuleli phasika leli lakulonyaka ukushintsha imindset yakho uthi uNkulunkulu ngifuna nje ubuso bakho uthi ukukhumbule embusweni wakho. Izinto ziyenzeka manje emhlabeni, umhlaba uyagoda, kodwa nje ukhulunde ukuthi uNkulunkulu ngaleli phasi uzungikhumbule embusweni wakho.
Amen.
Ungikhumbule embusweni wakho.
Ukhumbule embusweni
wakho. Ngisile ngithi kuwe ngiyakuba nawe eparadise.
Glory.
uNkulunkulu wethembekile ngaso sonke isikhathi bazalwane. uNkulunkulu ulungile. Uma sizivuma izono zethu, yena ulungile, yena muhle uNkulunkulu. Wonke uNkulunkulu ufuna wonke umuntu esindiswe, efinyelele kwazini iqiniso. Nasike isithembiso bazalwane, sesivala bazalwane isithembiso uthi uNkulunkulu uma nje nizidela nibuyela kimi, mina ngiqinisile ngiyakuba nawe eparadise. There is a reward after life. Ngizomemezela nje ukuthi wozani nonke kuJesu. Wozani nonke, come as you are. Uze noma unjalo uthi uNkulunkulu yena iza njengobunjalo uNkulunkulu. Asikho isono esikhulu, asikho esincane. Kodwa uma inhliziyo izidela ufuna umbuso wakhe, yena umbuso ukhona. There is a reward after life. Amen.
Lord, amen. It is time for the dead word. Elithi ke, woman, behold thy son. After that, he said to the disciples, behold thy mother. By uPastor Ndwandwe ngibengele ngiphile ngamkele.
Ngiyakubengelela umsakazi kwelihle igama lomfelo wethu uKristu Jesu.
Amen.
uJesu wethu muhle ngeyikhathi zonke. Njengamanje sibheka uJesu bese siphambanweni. Sibheka uJesu ehlushwa.
Yes.
Eshaywa, iphimiselwa ngamathe. Kwenzeka yonke into ethwele isiphambano sakhe. Golgotha.
Yeah.
Ngibheka uJesu nomusa wakhe. Uma izwi lapha yaku John 3:16 lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, wazi wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze kube ilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa benophilo phakade.
Yes.
UNkulunkulu ufuna sibe nophilo phakade.
Yes.
UNkulunkulu mesidala usidalela ukuba sihlale emhlabeni sinethezeke sibuse sibe nophilo phakade until azasithathe asibuyisele kuye ezulwini la isavela khona ngokuphila okuphakade.
Amen.
Siqhubeke siphile an eternal life.
Yes.
On heaven.
Yes.
UJesu uma ngimbheka kulelizwe lesithathu.
Mhm.
Ah, Nkosi yami ngicela ukufunda from John incwadi kaJohn uchapter 19 uverse 26 no 27.
Yes.
When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to his mother, "Dear woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home.
Yes.
Lesi statement noma lelizwi lika Jesu kufika la ngibuka I character ka Jesu.
Yes.
UJesu sezenzekile zonke izinto ezenzekile.
Mhm.
Sebe wakhulumile abagcotshwa amazwi akhulunywe uJesu. Uyaqhubeka uJesu uyakhuluma.
Yes.
Namanje kulelizwe lesithathu uthi mame bheka indodana.
Mhm.
Ndodana bheka unyoko. I character ka Jesu ngibheka njengomuntu onothando.
Mhm.
Ngibheka I character yomuntu othelinyazwa eshaywa elithizwe lenkosi he stripped by 39 stripes.
Mhm. Yeah.
Eqetshulwa elinywa emzimbeni kodwa yena usabheka abanye abantu.
Yes.
Usabheka izidingo zabanye abantu.
Mm.
Mama bheka indodana.
Yeah.
Indodana bheka unyoko. Mm. Kusho ukuthini lokho? UJesu yazi ukuthi isikhathi abesehlele ezulwini wezemhlabeni as God. Now useyahamba. Ubuyela ezulwini lavela khona.
Yes.
Kodwa fanele abantu abakhona emhlabeni babhekane. Babhekana kanjani abantu? Babhekana ngokuthi mbheke ukuthi umuntu unezidinga idingayo.
Mhm.
Uma egula mnakekele. Mengena kudla, muphukudla. Mama ebheka indodana, indodana bheka unyoko. Isuka phike lento isuka ku Luka 1:26.
Mhm.
UJesu ke wayithola indodana ka Maria. UMaria ke wayithola umama ka Jesu.
Yes.
Ndodana bheka unyoko. Hallelujah.
Amen.
Ndodana bheka unyoko. Mama bheka indodana.
Yes.
Ngenye indlela lento isibuyisela ekudalweni kwethu. Most of the time umuntu nomuntu uvela kwesifazana.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
Ahlale esibelethweni so wesifazana umuntu. Kodwa kunembewu la. Yo muntu wesilisa.
Yes.
Hallelujah.
Amen.
There is a combination. Hallelujah.
Amen.
A woman and a man.
Yeah.
Mame.
Hmm.
Bheka indodana. Indodana bheka unyoko. Ithi into yami nezwe lethu njengoba linjena ukuba besiyonakekelana.
Mm.
Ukuba besiyothandana.
Yeah.
Ngothando luka Christ.
Glory.
Ubona ingane ingenaluthi ingagqokile.
Mm.
Wazi ukuthi fanele kube khona okwenzayo.
Yeah.
Wena nemali bheka ukuthi lesi sibusiso semali onaso.
Yeah.
Yiphaphelo ngenakho.
Yes.
Asibhekane.
Mm.
Asibhekane inkingeni zethu. Silekelelane. Khona lento ethi kimi khona umuntu othi mina ngahlukumezeka nami ngizohlukumeza. Hayibo.
Hayi bo nanga uJesu ehlukunyezwa. Kodwa ekhuluma uthando kubantu.
Yeah.
Ekhuluma ukubhekana kubantu. Musa ukuba nenhliziyo embi.
Mm.
Ngoba nawe wahlukunyezwa, nawe usuzohlukumeza. Hayi bo. Yiba nothando komunye umuntu.
Yeah.
Jesus emphasized love. In this scripture, in this word, Jesus emphasized love to each other or to one another.
Mm.
Hallelujah.
Amen.
Lithi ke izwi lenkosi mufunda lapho uqhubeka nalo 27 lithi and to the disciple, here is your mother. From that time on, the disciple took her into his home.
Mm-hmm.
Wathatha owesifazane, wathatha umama umfundi wamusa kwakhe. So there was a need.
Mm-hmm.
Ukuthi lesi sidingo asikwazi ukusetify ongenzeka umame wayenesidingo esidinga even financial.
Yes.
Esidingi finance.
Yes.
Hallelujah. Esidingi healing.
Yes.
Njengowesifazane wayenomopo.
Mm.
Wayedinga ozomkhulekela uJesu bese nqama kumopho.
Amen.
Hallelujah.
Yes.
Ekuseni ngizothi ezwini lesithathu uthi uJesu mama ebheka indodana. Indodana bheka unyoko. Lokhu kurelate ezimpilweni zethu. UJesu waye egcizelela ukuthi fanele sibe ngabantu abaziyo ukuthi uNkulunkulu usidalile. Wasidalela ukuthi nathi siphile kahle emhlabeni sisizane.
Yes.
Nothi ukugxekana, nothi ukubulalana, nothi ukuba nezinto nje ake ngikhulume nje nango othisha ezikoleni. Uthotha ufundisa umntwana omncane, umntwana uyamhlukumeza uthisha. Ushaya umntwana ngendlela yokuthi umntwana akasazi ukuthi fanele enzeni. Umntwana uzokhula nalento ayenze kwabanye abantu noma esekhulile. Ekuseni uNkulunkulu ugcizelela ukuthandana, ukubhekana esikuthole kuJesu Kristu owumqalisi nomphelelisi wezimpilo zethu. Ubani uJesu Kristu? UNkulunkulu owasidala, owehle ezulwini wazofa, wafela izono zethu. Ngoba abantu lithi izwi lenkosi kuGenesis chapter 6 banda babulalana kwachitheka igazi. UJesu uyavuma ukuthi chitheke lakhe igazi. Ngenxa yezono zethu ukuze thina siphile. Kodwa kuzwakala uJesu ekhuluma uthando esimene singesihle esimxakile, kodwa uemphasize uthando. Mame bheka indodana, ndodana bheka unyoko. Inibusisa inkosi egameni lika Jesu Kristu wase Nazaretha. Amen.
Amen.
Zonke izindlela zakhe zona zilu ziphakeme. Hallelujah. Zingelinganiswe zonke izindlela
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Eloi, Eloi, lama sabagathana. Izwikele sine naye ke uNtokozo Khoza right here on MUT Radio.
Yebo sesiwami, ngiyakubingelela ngegama lika Jesu. We bless the Lord for today.
Amen.
Ngibingelela kakhulu. Yes. Izwi leli uJesu alisho esiphambanweni. Amen.
Mhm.
Yes, yes. Thank you so much.
Ungangena kulona nje sizothi uNkulunkulu uthini ke ngalo?
Mhm. Mhlambe bese ngalifunda ngeAmplified version. Verse 46, chapter 27 of Matthew. About the ninth hour, Jesus cried out with a loud, agonized voice, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Amen.
Amen.
So, izwi leli uJesu ulisho esiphambanweni in a state yokuthi uyashiwushiwa uNkulunkulu. You see, sisi wami, masibheka laphana in the book of John, chapter 1. Lithi izwi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu enguNkulunkulu, meaning ulizwi beka lokhu nje a one with God, because siyakholelwa ukuthi uNkulunkulu uyedwa kodwa uyiveze ngeziqu ezintathu, which is the Father, the Son and the Holy Spirit.
Glory.
Amen.
Amen.
So uJesu mayethi, my Father, why have you forsaken me? Usho into a profound hlasimbe mesingabuka iverse laphana ku 2 Corinthians 5 verse 21, ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu. ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. So uJesu wathi engasenzanga isono kodwa wenziwa isono. In other words, uNkulunkulu akakwazi ukubekezelela isono. That's why ukuthi bebendawonye kushintshile esiphambanweni ngoba esiphambanweni sekuye owenziwe isono akusayanga olungile. In other words, there was a substitution in the spirit. In other words, thina saba ukulunga kaNkulunkulu, yena waba ububi bethu, isono sabekwa kuye. Amen. So we are even seeing that lapha kuIsaiah uthi ububi bethu babekwa kuye, wabatshatha nobuhlungu bethu nezifo zethu. In other words, uJesu wangena esikhaleni somuntu, umuntu wangena esikhaleni sikaJesu, wangena esikhaleni sokuba yindodana kaNkulunkulu. So amen. This is so profound, my sister. I love it because lento siyibona noma laphana uPilato emisa uJesu phambi kwesixuku samaJuda nabezizwe ethi yishona ukuthi ngikhulule uBarnabas noma ngikhulule nanga inkosi yamaJuda, babembiza kanjalo. So abantu ngenxa yokuthi spiritually something has already happened, there was a transaction in the spirit. So uJesu usengomubi, uBarnabas usengolungileyo. Ubani lo Barnabas? Yimi nawe uBarnabas. That's why bakhetha uBarnabas over uJesu. Kwenze njani na uJesu usengomubi? Kwenze njani na usenziwe isono? Azathi lapha uIsaiah in chapter 53, the chastisement of our punishment was upon him. So it's Jesus who said to sabe kwa kuyo Jesu mayekhala ethi baba babungishiyelani, ukhala ngoba uyayizwa le disconnection eyenzakala ngoba bebemunye all along. Remember ekuqaleni ulizwi wayekhona, ulizwi ekuphi? EkuNkulunkulu. So these people are one, but now sesibona kwenzeka iseparation. Azathi uDavid laphana in the book of Psalms, I think it's chapter 8, athi khona uyini umuntu ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinaki. Kwenzakalani? Kwakhunjula umuntu. Angithi uNkulunkulu ukhulumile laphana in the book of Genesis, wathi uyakufa nokufa uma udla kulomuthi lo, right? So indaba yaNkulunkulu nomuntu yonakala in the Garden of Eden. Mayonakala leya ndaba leya, bekumele ukuthi uNkulunkulu aphinde futhi ayilungise ngoba uNkulunkulu is a God of another chance, not a God of a second chance. Because uNkulunkulu, if he is a God of a second chance, ngabe aseke emhlabeni ngoba kuningi lapho simona khona uNkulunkulu. So my prophet ake lapha uNkulunkulu uthi imbewu yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka. It's a prophecy because we know ukuthi a woman does not have a seed. So you see, uJesu nje laphana bafethu kuningi kakhulu akushoyo ngala mavesi lawa, but specifically on this context kwenzeka ukuhlukana. Kwenzeka ukuhlukana. Makwenzeka ukuhlukana, kwavuleka ispace for thina as Gentiles.
Yes.
Athi uPaul besinjengezinja abezizwe, besingafanele umbuso kaNkulunkulu. Kunjalo impela, akukho esakwenza thina kwethu ukuthi samukele lokho esesenziwe khona.
Amen.
To receive. Yes, so uBarnabas was chosen. Ungambuki physically ukuthi uBarnabas siyamazi ukuthi he was a killer, he was a murderer, he was a thief. No. Ungakubuka njalo. Konke lokho kokuBarnabas kwase kuJesu. Kwase kuJesu lokho ke. So uJesu bafowethu ulungile, uyamsindisa umuntu. Siyabonga nje kakhulu to have you namhlanje ngegama lika Jesu. Bonje kakhulu we Student Christian Organization la MUT. Siyakhonza nje every Wednesday oil tea, on Fridays sibe namaris visit. Inkosi yomusa ibusise izwi layo. Thank you so much, sister.
Amen. Now getting to the fifth word with Pastor Khoza ethike ngomile.
Asibingelele bazalwane kuphi kufinyelela khona umsakazo wethu egameni leNkosi Jesu Christ wase Nazaretha, umfundisi uKhoza lo. Siyaqhubeka ke bazalwane namazwi esikhombisa bese bengenile ke abanye abazalwane basabela ngokuhambo likaNkulu kaJesu eya esiphambanweni. Namhlanje ke siyaqhubeka sithola la Johan isahluko 19 uverse 28 ofundeka kanje ukuthi emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke kuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile. Bazalwane bantwana bakaNkulunkulu, leli yizwi elibaluleke kakhulu kumazwi esikhombisa. Leli yizwi whereby uJesu eshera into ebalulekile kakhulu ohambeni lakhe. Khumbula ukuthi lana uJesu utholakala ezohambeni and ufika la esikhathini khona efike lokukhathala khona, ufika la efikela khona umzimba wakhe seze ukuthi awusakwazi ukungithwala. Therefore usetholakala ethi ngomile ngoba alukho uhambo ongalihamba olungenayo into efikela unqano njalo umuntu mehamba uba nesikhathi sokunqana so uJesu lana khumbula ukuthi ube ade hamba uhambo bemshaya amanzi kwenzeka izinto eziningi emzimbeni wakhe ngoku umuzo kwenza ucwaningo uzothola ukuthi the more umzimba uwenza ama activities athile kunezinto ezithile ezitholakala zishoda uma zingatholakali noma zingekho emzimbeni khumbula ukuthi uJesu wayengenawo futhi amanzi ezowaphuza along the way so simthola lana ke ekhuluma into ebalekile lithi ke esezwile ukuthi umbhalo usuphelisiwe wayesethi ngomine namhlanje ngifuna ukukhuluma nje ngale ngcenyana ngiyazi ukuthi umlaleli lapha ekhaya unovolningi uma when it comes to lelizwi kaNkulunkulu usushunyazwe ngalo kaningi uzwa bekutshela ukuthi uJesu wayethomeleni ngaleso sikhathi kodwa mina ngibuka uJesu ukuthi kwakuyisigaba sebandla lana uJesu uveza isikhathi esebandla ukuthi ibandla lalikuphi ngalesikhathi ngamanye amazwi this uJesu uhambo lakhe noma indlela izinto ezimehlelayo ziveza the status of the church now ngiyathola ukuthi ke this was not just the status of an early church but we see ukuthi even in this century even in this time this is a status whereby it ibandla elikulona ngibone ngazuthi uma sibheka lana uJesu uyaveza ukuthi sifikelwe isikhathi sokuthi ibandla lilothile isikhathi whereby ibandla engazuthi umoya ngcela kekho kodwa ade khona sifikela isikhathi khona whereby abantu bebegijima noNkulunkulu behamba noNkulunkulu befikele isikhathi soncane silana whereby uJesu represent ukuthi kunesikhathi esikusona esithi isikhathi sokoma kwebandla ibandla njengamanje kunezinto uSathane ahamba ayitshontsha ebandleni kaNkulunkulu kwashoda izinto zokuthi kwazi ibandla ukuthi lifinyelele kwenye level kwashoda ama intercessors kwashoda abantu abadumisa ngomoya kwashoda abantu abashumayela umyalezo wesiphambano kwafika imyalezo yeprosperity phela man isikhathi lesisigaba whereby ibandla lomile engazuthi uNkulunkulu ubengasiza abazalwane ukuthi sibuye endaweni ibandla litshontshiwe ethobhala kahle Nkosi bheka ibandla lakho uyabona selomile njengamanje sesikhathini whereby sidinga ukumatiswa ngamandla kamoya engcwele sisesikhathini whereby the restoration has to take place in the church we no longer see wonders it's because the church is dry we no longer see uNkulunkulu enze imangaliso emangalisayo abangabona basaboni abangahamba basakwazi ukuhamba sibone isigaba sebandla whereby kugcwele abaprofeti bamanga asisakwazi ngisho ukudisena why it's because ibandla lifike esigabeni whereby la khona lomile ngiyazi mina ukuthi umzalwane athi gijima kahle eshumayela njengamanje omunye wayibuza ukuthi awena ubuvutha nje emoyeni kwenzekeni it is the time whereby sifikelwe isikhathi soncane so you are praying ukuthi uNkulunkulu makathi ngalesikhathi in this season yesiphambano in this season yephasika uNkulunkulu akathume imvuselele emabandleni ethu ngiyamaza uNkulunkulu egcwalisa nanamhlanje somemezela leyo nto ekuseni ukuthi kulamaso esikhombisa ake sibuyele kulawa amazwi whereby uthi mesiye enkonzweni yephasika siyizwa ukuthi sisesikhathini sephasika namhlanje siya emaphasikeni sibuye siempty yindaba ingoba ibandla lisesikhathini whereby singazuthi sisikhathi soncane kodwa ngizomemezela ekuseni ngizokhuluma ukuphila ekuseni ukuthi uNkulunkulu sigcwalise simatise ngomsa wakho uthi obhala kahle uthi ngazuthi ben aden gijima kahle pho manje nithiwe yini engazuthi lento lena ethiye ibandla engazuthi besingakhuleka sibe zwilinye sibuyisele lo moya wephasika sibuyisele amandla esiphambano sibuyisele ukuthi uJesu igazi lakhe lisamandla asengaphilisa abantu engazuthi belingavuseleleke ibandla sibuyele kulento ethi uJesu yena yedo sindisayo lento lena eyenza ukuthi ibandla lilothe kangaka engazuthi besingakhuleka umoya engcwele asitekelele ngoba uyakwazi uNkulunkulu ukugcwalisa noma ukumatisa ibandla lapho lifikela khona isikhathi soncane khumbula lithi iBhayibheli uIsrael wakuhamba isikhathi eside ehlane kwafika isikhathi laliphelela khona amanzi lithi iBhayibheli
uNkulunkulu wakhuluma noMose wathi Mose uphetheni wathi Mose uphethe induku wayesethi shaya ngale nduku etsheni ngaleso sikhathi wathi meqeda ukulishaya idwala lakhipha amanzi nizomemezela ekuseni ukuthi nangu uNkulunkulu wethu osengalekelela ibandla esigabeni esikusona ngiyazi ukuthi isimo sakho siveze ngazuthi angeke kusalunga lutho kodwa ngizomemezela in that dry season may God causes his angels that they may usher you into a place whereby you'll be in a place of rest. I pray ukuthi uNkulunkulu akusondeze emthunzini okuphumula. I pray ukuthi uNkulunkulu akusondeze emanzini okuphumula egameni Nkosi yethu Jesu Christ wase Nazareth ekuseni ngizothi njengoba ibandla likulesi sigaba engazithi uNkulunkulu bengasiza kube lona loyo athi Jesu nangu mina ngiyafisa ukusondela emanzini okuphumula. UJesu esezwile emva kwalokho wathi womile ngizomemezela ukuthi uNkulunkulu kuphela okwazi ukusuthisa unxano. NoJesu wayesomela ukuthi ubaba am impart ngamazi okuphila ayezosiza ibandla. Inkosi uMusa mayinibusise, Inkosi mayigcwalise, Inkosi mayibuyisele endaweni yakho. Amen.
It is time for the sixth word, of which is kufeziwe with ukwamkele sithomo.
Bengelele, sofunda John 19, verse 30. Ufunde kanje. Kwathuka uJesu eyawamukela uviniga wathi, kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Ngamanye amazwi lana uJesu yasho ukuthi ebe ngikuzele emhlabeni uNkulunkulu sengiwufezile. KuJohn 17 uyasho ukuthi uNkulunkulu sengilikhazimulisile igama lakho ngakho khazimulisa indodana ebengikuzele emhlabeni sengikufezile ukuthi kusindiswe abantu because the plan of God kusukela ekuqaleni ukuthi abe nobudlelwane nomuntu njengoba ezoba nobudlelwane nomuntu nje kungoba uAdam usuke wahlukana noNkulunkulu ngenxa yesono nangokuwa manje ke uNkulunkulu usethi ke manje angithumele uJesu noma ngamanye amazwi angisuke mina emazulwini ngisuke mina emazulwini ukuba ngize emhlabeni ngizosindisa umuntu ukuba umuntu asinde kumhlaba wesono ukuze akwazi ukuba nami uma sesukile emhlabeni because Isaiah 43 uyasho ukuthi these are my people that I have formed so that they may show forth my praises. Manje uma sesiya kwezinye indawo kukhona uJesu osewufezile umsebenzi uNkulunkulu akaphatheki kahle because no ne Psalms 150 verse 6 uyasho ukuthi konke okuphefumulayo makudumise kubonga igama likaJehova konke okuphefumulayo konke okuphefumulayo izilwane izilwane abantu konke noma ngathiwa awukholelwa kuJesu but ngizothi wakufela kukhona umsebenzi awufeza esiphambanweni kukhona umsebenzi akufezela wona uColossians 2 verse 15 uthi ke having spoiled principalities and powers he made a public show of them triumphing them in the cross he defeated principalities and powers bona abanamandla okubamba umuntu in sin in death but uJesu ufezile umsebenzi esiphambanweni ufezile umsebenzi ngokuthi ke esebetheliwe esiphambanweni njengoba esho izawuthi ke ngemvimbo yakhe saphiliswa wabatshatha ubuhlungu bethu wathwala izono zethu ngamanye amazwi ususe isono wasibeka kuye usibeka kuye isono ngokuba isono bese sihleli kumuntu yathi athi uPaul umthetho wosono nowokufa uyababhubhisa abantu but umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu uyanqobisa athi umuntu unqoba ngaye uKristu Jesu umuntu unqoba ngaye uKristu Jesu ngamanye amazwi kukhona umsebenzi ophelelisiwe eCalvary manje uNkulunkulu uyadumala uma sesibheka kwabanye uNkulunkulu because this is the prize uNkulunkulu ayikhokhile unikezile uqobo lwakhe wathi ngokuba imithetho nabaprofeti akuzange kusasebenza ake ngisuke mina because nginento ngomuntu athi uDavide ku Psalms 8 verse 4 athi uyini umuntu Jehova ukuba umthande kangaka ukuba umlandelele kangaka ngokuba umenzile uJesu waba ngaphansana kwakho ngamanye amazwi uNkulunkulu uyamthanda ngalendlela ukuthi umuntu he wants to have a moment with umuntu
umuntu ufuna ukuba nendawo nomuntu kufeziwe abantu sengibathengile abantu sengibathengile manje sekuzo seNkulunkulu sekufanele manje kube khona okwenzakalayo uNkulunkulu khazimulisa indodana kubonakalisa ukuthi lo msebenzi engikwenzile angifelanga imahala esiphambanweni manje ke uNkulunkulu wathengena ke uNkulunkulu sebekhuluma noJesu njengoba kade kufunde kwesinye isikhathi kuthiwa Eloi Eloi lama sabakta uNkulunkulu ukephi uNkulunkulu ke because manje my moment is now ngiqedile umsebenzi wakhe emhlabeni ngafeza umsebenzi ukuthi abantu baphile abantu basinde uNkulunkulu vela ke manje vela kweyami impilo vela manje vela uNkulunkulu vela ungisindise because lo mzuzu awumnandi because eGetsemane wayesho uJesu ukuthi ke umoya wakhe ulusizi nomphefumulo wakhe uphansi ngenxa yehora selimfikele manje ke uthi ke manje esewufeza ke umsebenzi uNkulunkulu kephi esekhala because uNkulunkulu ngazuthi akasambhekile kobe isikhathi esisodwa la khona sithole ngazuthi uJesu uhlukene noNkulunkulu because isono sonke sehlabathi isono sonke sabantu ukufa konke nokugula konke nakho konke obengakhokhelwa uJesu ukuthathile wakufaka kuye ukuze ke athwale umuntu athwale isono somuntu ukufa komuntu nazo zonke izinto ebezingacikelela phansi umuntu ngakho ke uJesu ufezile umsebenzi esiphambanweni njengoba ufezile umsebenzi esiphambanweni yana kuya because nompostoli Paul uyakhuluma Colossians chapter 3 verse 1 and 2 uyasho ukuthi ke ukuphila kwenu kufihliwe kuKristu ngamanye amazwi akwabanye uNkulunkulu ungekuthole ukuphila kwakho ukuphila kwakho kufihliwe uKristu noAmos uAmos 5 verse 4 uthi ngifuneni niphile ngamanye amazwi ukuphila is only found in Christ ngithi mina ke uNkulunkulu uye osebenzayo uNkulunkulu uye ophilayo ngegama lika Jesu Christ
sifike emaphethelweni ke nalo ke izwi lesikhombisa la uKristu ke sekufezekise konke sibazile abazalwane ke manje esethi ke umphefumulo wami ngiyawubeka esandleni sakho kanye noMrs Ncube
Amen ngiyacela ukunibingelela balaleli beMUT nonke egameni lika Jesu Christu wase Nazareth ngibingelele nomsakazi okhona lapha ngkwami
Amen
Amen ngizela ukuzokhuluma ngezwi elikhuthaza kakhulu siyambonga nje uNkulunkulu nangawo lamathubo eswatholayo ukuthi sizomemezela ngokwenzeka ngoba bakhona abantu esibashumayizile endleleni abangazi ukuthi kwakwenzakaleni isiqhamuke sesibatshela izwi njengaleli lithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe nalawa ukuthi uJesu uyamukelwa sashumayela but abazi kahle ngokuthi kwakwenzakaleni so siyabonga ukuthola ithuba lokuthi abantu bazi ukuthi yini eyayenzekile so ke ngizokhuluma mina ngezwi lana lokugcina
Yes.
Seven ela athi khona uJesu amemeza ngezwi elikhulu wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami eseshilo lokho wafa awukwazi ke ukuyibeka into ungazobuya uyithathe okusho ukuthi njengoba ayeyibeka okuchaza ukuthi wayevuma ukuthi angithi ngenkathi efika emhlabeni kwabiza ukuthi enze ngendlela yezwe ngoba thina sifuna ukukholwa ngento esiyibonayo so uJesu wayehamba endaweni eziningi eshumayela ivangeli enze imangaliso nezimanga abantu ebaphilisa kodwa manje wawumthola endaweni eyodwa la suke ekhona kwase kubiza ukuba afe kwase kubiza ukuba azongena enyameni wazobole kumzimba kaMaria wangena khona wahamba nabantu ngoba inhloso yakhe kuzofela abantu so uma enza kanjalo ke ezofela abantu kubiza ukuthi angene enyameni naye ezwe inhlungu njoba sithi indoda yazi ubhlungu wangena enyameni wazophila nabantu umesephilile nabantu inhloso yakhe kwakuyikona ukuzofa ezofela abantu ngenxa yesono. So sesifika ke manje lana amavesi angenhla akhuluma ngokuthi ekufeni kwakhe ngenkathi kwenzeka konke ezweni kwabamnyama. Ngesikhathi ene ulapha ngenhla uverse 45 uthi kwafiphala ilanga ishenqo sethempeli sadabuka ngoba kwakuba nompriesti omkhulu okuthi uma wonile mase uthatha ene leso silwane usilethe kuyena uzobeka udaba lakho uzosho ukuthi ngolela nalana la kodwa manje kwakwenziwa konke lokho kungasizi ngoba umuntu wayazi ukuthi ngizothatha isilwane ngisilethe kwase kubiza ukuthi uJesu eze negazi lakhe lona elizohlanza izono zabantu ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi sengikwenze konke kodwa abantu bayaqhubeka bayona nengibathumile iqobo bayasiqhubeka bayona uJesu waseyehla ke ezofela abantu sesizwa la sekwenzeke konke asekhulunywe namanye amazwi la khona esenikela ke manje impilo yakhe ezandleni zikaNkulunkulu ethi baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami so ene siyambonga nje uNkulunkulu ngalokho ukuthi wayazi ene uNkulunkulu ukuthi akukho kunyokusangenzeka ngoba kuninga isekwenzile kodwa kubasizanga abantu kodwa kwabiza ukuthi azozinikela azofenda weni yomuntu siyabonga nje kakhulu ngaleli thuba siyabonga kakhulu ngendoda yasifela ngenkathi enikele umoya wakhe ke enikele umoya wakhe ene uNkulunkulu ingoba kwakufanele anyuke aye ekhaya mase umongcwele ehlisi ehleke uNkulunkulu ehlisi umongcwele okuyena ozozosifundisa konke ilawo mazwi nje ukuthi baba ezandleni zakho ngiyawunikela umoya wami ukuba kaunikelanga uJesu akafanga ukufa okufana nako nokwabantu wavuma ukufa kuze kube namhlanje akekho umuntu ohamba kungekho ivumelwane abenazo noma ngabe kuthiwa umhlambi udutshulwe manje wafa kodwa kuba khona leko kwenzakalayo siyambonga kakhulu uNkulunkulu ilawo mazwi nje bengizowadlulisa ukuthi wawumnikela umoya wakhe eseqedile konke umsebenzi ayewuzele emhlabeni
in Jesus name.
Amen. Amen.
Sibala kanjalo ke la emazweni esikhombisa hell the day that sees him rise. Enjoy.
This is an MUT Radio podcast.